malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou watarto bugi janiga fanu hala Mamadou Samosi ko jam walisa krabe hedi. Leydi Mali tariki gota jama gota fanda gota dum do woni sisli mbeno dinal hikka hangal warde e moti dum ben iwde jeegom tugaade sappo jeegom juwee warurundu ko warata temdore chapon en jeegom te rusi andan goni be larmi Mali itti e jatte le lewru marsundu fanda mberna fama embe humpiti nyande altinere nde bamako do ko golla e imadraji din bangal ramadan hande e memanna hala gerem mo jokolbe jengata e mudun jo ele yotre meden zoom sur dingun sembe ko warja men hande bete 30 avril 2023 bismillah sakrabe london al bienal hika fuddi nyande aljumaare de to motti ton sislingal do kawtal hangal wadede hakunde jeegom e sappo e jeegom juwe yo leydi mali tariki ngota jama goto fanda ngota ben rizo ngaji sappo e jene ngaldure bamako tawte e de do yambere finatawa e wi lam ko be transition be ben kawtal ngal toto sababu sembinde gondal e dawral so e hakilaji dunke en finatawa yoga be sarti on rabidi wobe kay holiti yo tan bononda fi furoba umar wagalo wonko hebani keda na fastan kanko
caggal ko ɗum darnano duuɓi biyanal waran fuɗɗitinde le leydi meɗen ndi le hitande 2023 ɓe mbi mofti silminta ɗum kanko ministre kumniɗo kabaru fina tawa le leydi ndi o yokkoni fana muɗu faɓe dirwino fina tawa kañe kaldal hakkunde jalleñi ɗi ando guli guindo o
sono a ƴeewi haqƴe jama ko yaltata e o biyenal ɗum hunde mawna hannden ille final tawa meɗen ko natto saabe kawrontinde ɓiɓɓe leydi ni fou waddude jeen e deeƴere hakkunde meɓɓe biyenal yo nokku kasin to homo fou hollitita bawɗe muɗum yo nokku kasin jooɗdo kalda e hollodirde bawɗeji final tawa
ɗum e tawni fou kamɓe andanɓe final tawa ɓe mbi wattu kokkaɗan raɓɓiɗi sanne saabu defa biyenal landine wajib sina daña ɗati ɗi ƴaɓɓiriɗa Baba Kassoge andanɗo kabaru final tawa
ɗi golleji fou ana hani waɗede nde arrondissement ji leydi ni yottade cercle faali région ngaji ne fo e damuɗum saabu ana tiiɗi ɗi golleji fou waɗe kawrata e watte haala ɗon soni e siini en harban ɗum ɗum wawi natade saabe waddude torraji
yambereji koɓe ani wadde ley hen ko yo théâtre ngaji jimi kañe fa yettoyo boomi final tawa
kanko Aliou Franjay horejo men dental artiste e Mali holti wiide men laamo fadde laamo hinade men gagal ɗo kawtal binan hani hinno ɓuuri fof kabaru artiste en ben e ben yirwere mabɓe ɗo hanni ɗum Oumar Wagol keɗan fastango sita sidiɓe
men hassiñin e wadde o biyenal haalaɗo ko nattosaɓe menen belnoɓe leydi Mali mi hollita bowde amen piji amen ko nayri bangal final tawa meɗen yeloɗo natto hunde ko jokkinta honum saabi hannen so laamukoɓe leydi nin warata jooɗdo amen mi kalda honan ɗi golleji hani wadirede yalla final tawa leydi Mali ni ana heeɓa ante to aduniya fou so ɓen yiɗi final tawa leydi nin ante yalla leydi nin ana huncina hoore fa leɗo aduna fou yiya so maɓɓe leydi Mali fou tinno watta koyɗe muɗum e hone ɗi yembireji mawɗi kalade saabe hannen homo fou hollitita bowɗe muɗum ko naari bangal final tawa ka e jimi e nannal muɗum
sakiraɓe tudde hakkillaji mo dukabaro bawga bemɓe amen facebook kadi twitter gouvernement Mali wolti wiide ben wondaka fe ben ko tonga ko leydi États-Unis tongi ko non ɗum yalti ñande nogay mars ƴaɓɓiɗum ɗu e wi ben e ley muɗum lan Mali hay fa wadde bonndaji mi yiɗgol hakkeji tomonto en ka yimɓe transition ɓe holtiwide ɗum ɗo ben wona fe gonga ndenno to saabu muɗum ben ɗum ɗo batte muɗum yotam bonnude imma e bonnude inde leydi Mali ndi Kalifa Goyta wonko heɓene keɗe fastango Oumar Wagal
fedde Amérique nde hayfi wiide maggal paɗen leydi Mali ndi kañe ɓeɓe gollidditta iwoɓe ley leydi si ana gondi e warde toon civil en gouvernement o hollitiwiɗo oɗo kabaru wona gonga maggal paɗe en ɓe no gollirteno tan kani gollirde gouvernement leydi Mali ndi hollitiwide nde maati yerɗiɗo torraji fou yo tribunal militaire en watta dow hen kondiali fande ndeɗo tongande hollitiwide waraɓe muura ɓe ko ɓuuri hewde fou yo civil en gouvernement leydi Mali ndi jaɓana e oɗo kabaru fewi ɓe mbi yo kabaruji ñiɓuɗi ɓe keɓile oɗo nokku soɓe jippoyi toon ɓeɗo yimɓele ɓeɓe mbari toon ɓeɓe kayfi wiide yo terroriste en le nokkunodirte ɗum muura ɓe mbi ɓe an gondi toru toon jamare nde duuɓi fa hande nde ɗo tongande hollitiwde armée o nawtiriki sukaɓeɓe duuɓi muɗe en jottaki wadde ɓe soldasi en ɓamde mars 2021 yottade mars 2022 laamo jaabi wiide ɗum du ɗum wona gonga ɓe mbi ɓe ɓamata ɓe fou duuɓi muɗen sappo e jetti fuɗɗata
temdoro chapane jegom tirusi en itabe jatte chapane jano e gomben nangabe kaki bonnadi kewdi dun woni ko tayka e le imadraji lammi bari larmi mali wadi lewru marsundu den no wi dirpa ko warta sappo ben mangal pat e mali heddike hen e heddike le dido imadraji ngada di di barata chapane jegom ngada di le wudundu e ben balerndi kan yadun sahal leedindi kulnen maryam sagra woni joko horojo dirpa wonko hanni lali tangara ke dana faistan sita sidbe
le bois de mars qui a eu une opération
le lewru marsinu me wadi lugan goji mawdi ko yaata kile chapande jeego e nay nukuje de me natle mudum wadi lugan goji go mudum yo lam banyangara lam seware nyono menaka duanza fatare bon en ka ele wuddu leedni nukuno dertedo manja kuy kan e bura dum fume yili kenno leedi imadraji amen me himme wari himbe lon hiita ko yaata temdere chapande jeego en jetti ko he mebbe do tongama hokka lamu met nangi jungo mebbe marfe chapande joy e joy ni imadraji amen fatade mobilaji sappo e jene mi tete jungo mabbe kay motoji chamantade e jetti me itti bomuji iradle leedi sappo e tati me boni dawargal mabbe ko yaata nokkuje nogay
13 EI nous avons eu à détruire 20 bases
nafakaji dido imadraji taykama jati no hultiri jamare nukuji masina banyangara gawo e tumbutu kanon be darda fa handi lamkobe ben ben hebinde dido imadraji leedi kanye duno dur yalla den der naguna hewte am sitou touré wonko hebene ke da fesam umar wagalo e sitasribe
le wudleedi nokkondirteedo masina kanye banyagara jamarnde hollitidi wonko buyti e waydinde nanako we tayre fu be bi fa hande lamon han tekkinde kumol
amma fo bengara
le genni banyagara do deejere fu hebede seeda seedan gan gelle yogaaja ane bangi amen neddo wadde gonde to moto fe jamman le watti joni ge deejere na hebe warra seeda seedan le genni masna do le watti joni deejere wari jaati ga samoji yimbe yogaaja ana hunina jamare le lam masna mangal pada ana wonde wadde lugan goddo
on de patrouille pendant la nuit
non wombe lay gawo kanye tumbutu do kolitiri wiide be mi jewte yel hono kaborde kaani hybrid le odo nokku
la situation
le genni gawoni mena waye yittra Allah hannen deejer haba ma sanna jaati ga cagal gennini mena matatan oykoji cagal mudu yimbe hewbe du war jippile gennini hikka sab la fi deejerna jamam butike sanna gal nyol ma hannen deejer haba ma sanna jaati ana fota lebbi hannen men nanay goddo warama le genni tumudu hannen mena waye halle wi deejer ana hebbe setan warde
in amélioration
mitite de wiide bomboje irtede le leedi de latik sababu su yimbe hewbe keddi li hen yontere jabbinonde le saha leedi ndi kanye le wuddu leedi ndi
yerta meden zoom sur hande no yoyi do kabaru ben grain ngaji lolirdi gingin woni fa ben fondu sukabe denno yo ben jogola yirudo sane wattu ramadan wonande jokolbe jengobe ben nyamadun cagal mudum ya dano yo kanko adam amadou haydara wonko hebe ne kedo fasan o sita sidibe
tega so korga tajama nafilaji julama sugabe jokolbe ana kawrta moda gajata le gere ngaji muen bamana kobe ana noddira o geren wi gingin geren yo fonu sugabe ku danda ko jamman hune wotere ku saboto so be sugabe ana jengale gere ngaji muen du go mudum yo atta yarta mo jippintake kay kosanje nanal mudum watti goto fu wala ku hire mabbe sakote mudum homa fu ana joyi ko halda le hirongo lenu lewru korkaru gingin geren ana jodo illa jamman fa nukku weta gajata jalede geddi so fa yottiken yogabe mabbe immaton hoto gure ya tewtiya no wayrirso klo birfito kasin wara jodo gereon yogabe jaati ana nyama bayraari de gerengaji mabben ton be jappata hoddi galle tagan dum fu so arfan nuku weeti ku hee mabbe nyallan ana lili fa tagan so korga tayama sori ala sina kay gidrabe mu en ana yilo di won golleji ma teddi sugabe jogalbe ko heewi ana wada li watti lewru korkar hitane fu
sikke wala sakara on pawide do katene kabaru jema hande mi ci tinon tan wa satu sum da do be mal amen 3w poste o tamim po mano do viamu 3320 do sede yotro meden magazine yotro meden malikura hande na yowi do kabaru nyamduji e wattu ramadan taki wi de kala wattu so ramadan yottike ben kambe ciottobe be don kambe julabe be na be da ciugu ben nyamduji di denno bam ko do e likete leddi dum ka taykam le ben do kabaru won ko fati hatra wadi imadaraji e do fa ba hejaba men gonbe le di don kuji di ben waddan en ko ben habande en won habande en ko golla ko kan denno ke dana festango umar ba gol e sita sibe en nyalle jam
bakande le ramadan do fuddi le leedi meden di suudu humnidu kabaru jaaguji le no ko holiti wiide coggu kudde de be keeji ki dum coggu sukkara kilo mudu sotte bamde buttemdre e noga yottare buttemdre chapantati maro kilo mudu sotte buttemdre chapande jeddi juyi bidor neban fat coggu mudu jabbo ujinaaji nayi bukadiri dombiya
nous avons renforcé
mes fit dabriji yalla kuldam am ko heewi ana mate le nuwondi joni yewana coggu wodiri du sabe hanas wado cogguji bondi kay commerçant mobe ko heewum en ana sugli hande le imandraji
mi milino chagal ko laamo haali ko coggu kudde be buytoto no yimbe wonbe nokku no dirte yoro so segu kanyen motti kolitiri wiide
ici a yoro so
wiade hannen wi coggu kulleji nyamteedi yentu ga segu mi holaaki mana gonga ga weti fu nana den haale le ciudi ara joddi ko e korgal yottoto coggu goto momi sodira kulleji fa hannen o coggu wonno ene be leedi mali en modja watti fu so titala fuddi gen hono kulleji ko ciottete bu temedi jeegon en wi an so wala ciottin ko buri dum yalla en heba tono meden hen ku ciottete teme jeegon nyogabe sinan sun wala heba tono temetate mudun dum tambinda
jagotobe kulliti wi ko heewi yubbaaki hono laamo wonde gollirde no be mbi dati di fu jaltinaaka yalla coggu kudde de ana jippo be mbi dum ne be baawa rewde hono ko laamo o wi ko kebben goto jagotodo nokku no dirte di yoroso
tun halat magon marsandidi ma total ana tilsan yo sabe so menel me ciottradi no tidiri so gowarmo wa fi dabriji yalla coggu kulli nyaabe ana buuje dum naaton sultere mawne jum bibbe leedni
do tayde fu tumbutu kanya fa jottida le wud leedi meddi di segu jamarne wi coggu kudde de ngabbay ton be mbi hono laamo wirino ciottobe ana gondi jokkitirade non
bolle gouvernement fi dabriji tan yalla ewa no coggu woniri ga gorona han famna fa handen wi gagne fu wala le leedi malli dum wala ne commerçant
ko heewe jamarnde fu holliti wiide laamo o jaatuno ko darta ko darne muɗum sakko cogguji ɗi joppeɗo wiyaɗo o non kanko no dirte Sidi Sarr jaaɗo le fait de société civile douance hollitiri wiide
gonga jaatuno meɗe joɗɗiniri cottude sikkaru neban maaro e coggu jaafuɗo nde watti aɓɓiɗon yimɓe cuɓaɓe laamo jaati yettigueɗen ana wonde wadde en lugal nguji min joɗkimi jantiti nde cogguji kulle ñamte nannan muɗum to wonmi hannden meɗe wawi haalde wii coggu kulleji ɓuytikin fa woodi saabi meɗe cotta hannden kilo maaro ko noddete Gambia ka bu tendere baƴeri ana sotte capanɗe joyyi e joyyi ma capanɗe jeegon moodtiri capanɗe jeegon e joyyi ma capanɗe jeɗɗi nokku yogaji kilo goto sikkarol muƴƴinden leydi mali on kilo muɗum goto temdere nogay ga ƴuwa caggal ndiro temdere e cafantati bidon neban litre nogay me cottoɗo hannde ɓuuƴñaji nayyi
le bidon d'huile de 20 litres c'est 20 à 20 000
micciteɗen wiide coggu gaz ɗum wala ko laamu o wihi cogguji muɗum jippine hitande hikkande e